ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
altinere nogay goho lewru mars hitande 2016 jeena yamde soki dow studio tamani sakiraɓe miɗen tawa ele maison de la presse ɗo bomo koɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo yumaro waygalo on kumpititiwide kawrital malgal kalgal wadde tokkidal to lenogay jeɗɗi lewru mars ndu fa timmayle capantati lewru mars ndu ɓe kollitiwide wakkati joni o ñonguitiɓe meɗen gomɓe le leydi burkina faso ndi ɓe kollitiwide wakkati joni oɓe domtiri ngal ɗo kawrital ko heewi faɓe ƴeya lawno ɓe kani wide fitirade e ŋeñaji mabɓe yimɓele gomɓe to murtanitoɓe wakkati joni o kamɓe wona ɗum ɓe kalta ɓe mbi fa ɓe birfitole ŋeñaji mabɓe iɗum tonggui honno jaam e deƴere hani wartirde le saha leydi meɗen ndi yo moɓe noddirta e bola o caggal ko wiya o laaɓino ɗum won le leyɗele afrique kedude hirnangue ɗe ko wakkati joni o holita wede o yiyama kase ɗum won le leydi guinée conakry ndi le majjo ɗum won yimɓele meɗen dunke ande anduɓe hono gueƴƴi ñaw o wori ɓe kollitiwide jaama o tinno taabo thianam ɗum wonon yimɓele laamiɓe yimɓele jeeɗoɓe kabaruji le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide wakkati joni ɓe belti hono gollidi ɗi hakka wondi e gollude ley nokko mijjiteɗen wide hakka ɓe jiidino ɗum wonon yimɓele jeeɗoɓe kabaruji ɓe ley jonta ƴaɓɓinoɗe sikiraɓe ɗi won noon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wiide kawrital ɗum wonono maggal annigal wadde tokkidal to ɓamde le nogay e jeɗɗi lewru mars ndu fa yettoyo capantati lewru mars ndu ngal ɗo kawrital guuɓe murtuɗe gonɗe le saha leydi meɗen ndi plateforme kañum e semaɓe fou eɓe kani wattude le koyɗe mabɓe fa yettoyo hono dartoɓe jaam e deƴere le nokku o le majju ɗum woni yimɓele meɗen ñonguitiɓe gomɓe to jibotoɓe ɓe kollitiwide wakkati oɓe domtiri ngal ɗo kawrital ko heewi faɓe ƴeyal hono ɓe birfitirto e ŋeñaji mabɓe keɗe kanko noddirteɗo mouhammed ag mouhammed o ko haali dow hen do foccitago mouhamadou samas
miɗen gaɗani kawrital ngal jikke mawɗe sanne saabi bangue goto ngal waɗan kawral hakkude yimɓe bangue goɗɗo ɗum ɗum sawimbina yiriwere région ngaji ɗi yama ɗum ɓe gaɗa dabare no minen ñonguitiɓe gartirta kamara ɗum jaati min keppi yiide no ɗum sakitirto guilla noga e lewru juin hitande 2015 min miili noon fedde kaybowo golloji talkuru ndu waɗanammin hakkille ana wara lebbi sappo koɓe sefaki dow kabaru amen wona haala wartugol amen kay hakkude minen gomɓe leydi burtina tuɗum ɓe kay hakke capanɗe nayo ley temedere ka foof waɗani koye mum dabare wirfade jikke enen keddiɓe kay dow golleji talkuru ndu fawi min kaaɓi fewi wadde duuɓi nayyi caggal leydi amen ndi
yimɓele ɗum won kamɓe gomɓe wakkati joni o ɗum won le saha leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide wakkati joni o kamɓe ñonguitiɓe ɓe domtiri nokku meɗe o ko heewi sanne kamɓe ɓe kallay hono wakkati joni o ko gomɓe jiboɓe kaali ko ɗum won ñonguitiɓe gomɓe to murtantoɓe ɓe kollitiwide wakkati joni o kamɓe ɗum won wartugol mabɓe ley nokkuji ɗum tonguino jaam e deƴere hani wartide le leydi meɗen ndi ka wakkati joni o ɓe kollitiwi ɗiɗo tiɗallaji nayiraki bangal ɗum wono guuɓe murtuɗe kañe arme mali wala fou dulluɗo wiide wakkati joni o gaɗoɓe toon ɗiɗo bonodaji keɗe kanko noddirteɗo mouhammed ag mouhammed meddun o kanko ɗo yo ñonguitiɗo leydi meɗen ni gonɗo to murtanto ko haali dow hen do foccitago mouhamadou samaseku
kortal kidal ngal sifora honono cakkital anafisgal noon madum hono golleji mum yaddata golleji talkudu ndu e hakkille am ñonguitiɓe haaja ka ɗum feewi kamɓe banggal wartugol mabɓe yo kabaru ndenagu e yirwere nokkuji mabɓe woni koɓe kaaja par jama o mila ɗum wiide guuɓe kaptoje hiɓɓeɓe ma laam o woni kabaru mabɓe so tawi goto ɓe noon jonita ɓe garti ɓooyi ka ɓe paami wiide kabaru ndenagu mabɓe ana yawti ɓeɗo
mijjeteɗen wiide ɗum won walde ɓe noddirta systéme nde ɓe kollitinoɓe gadan ɓurtere mabɓe leeyi ñalawma hande o fa yettoyo janggo le majjum ɗum wonon walde sagon toon e police ngaɓe le leydi meɗen ndi kamɓe dule ndeɗo walde ɓe goni ɓe kollitiwide kamɓe ɓe garta wattude koyɗe mabɓe le ndeɗo murtere saabi de sa ƴi hono jaam e deƴere walda le nokku ono iɗum hani renede ɗum e tawede fou ɗum won walde sagon toon e police ngaɓe le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwide wakkati joni o laamu ana hani haldude ɓe ƴeewa yallo hono himmiji mabɓe kani hunjinirede hoore sikiraɓe ɗo mbalinitiri mijoji moɗo hello amen bemal andegal min noddirta phase facebook ngal hollitinde ɗum won ñaw noddirteɗo virus ebola oɗo ñaw caggal ko wiya o laaɓi ɗum won le leyɗele afrique keduɗe hirnangue ɗe ko oms hollitino wiide ley hen le majjum wakkati joni hollitawide oɗo ñaw o yiyama ɗum won le leydi ndi kerdirɗe ndi guinée conakry micceteɗen wiide ndiɗo leydi kañum jaati raɓuno mali le majjum ɗum won kanko docteur moustapha isiaka maygo yo gollo gabriel touré to holliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi jamana hani tabade ɗati cenam ƴeewe yallah hono laaɓal waɗirta ley nokku noon tan watta so oɗo ñaw heeɓa tedede kanko ɗum noddirteɗo moustapha isiako yo andan ɗono gueƴƴi ñaw o wori sanne keɗe ko haali dow hen do foccidago mouhamadou samaseku
des épidémies qu'on appelle des épidémies.
Nyawuji hono Ebola yo nyawuji kubini di sanne idi nja idi ngarta dum woni ko hebi Guinée Conakry ko OMS holliti non wiide lefo ledangol Ebola free sifa hono Ebola o timmi le hirnaage Afrique nde ka dum warti kasen sabi yimbe le don yirama dun leydi Guinée ton idum hulbini sanne leda kerondirde leydi Guinée di fuf an haani wadande dun hakkile do Mali do dabareji den e yoppaka fe keri di fuf an haybanu haaniri hertaade kerol Mali Guinée gol salla pati nyaw o nata do men do dabareji den agudi ana wodi idi keddi dun ka dum hatta goto amen fuf wadande dun hakkile.
On doit augmenter le niveau de vigilance.
Holiti ndi wiri non waldi ndeb no dirta hakku humini nde wakkati jono sariya jono yimbel njadabe kabaruji leleedi meden diibe njidino yimbel njadabe kabaruji be wakkati jono faabe kolli ton heejo golleji mabbe di ngorri le majjun wakkati jono be kolliti don yimbel laamibe hono journaliste en gombe leleedi meden di be kolliti wi wakkati jono kambe be beltikili di do golleji sanne kede kanko no dirta Draman Aliou kono kanko laamido non maison de la presse do mi gondo ko haali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
kadde hakkunde juinama dow cikitali kewɗi yimɓele hewɓe miili noon ɗum juinama tan fa yamirde jukoje tawene e nde walla sanne jeɗoɓe kabaruji ɗum ɗum woni ko golloɓe jeeno on fedde nde kolliti joni kamara ɗum jaati kawrtal ngal yo moƴƴere mawde noon ɗum laati sababu ɗum fewnude talkuru jogola suudu télé e suudu radio yimɓele hewɓe ɗum heeɓi ɗum mi taguitike wiide ɗum ɓe kettinigue haalaji yimɓele gonnoɓe toon ɓe e hakkille am fedde hakkunde ana haaja balla goto foof min beltima kawrtal ngal jaati saabi sukalaji amen kewɗi gaɗanama hakkille soɓe keddorike gollirde ni kay mi taƴori wiide ɓe kuncana hoore immaɗe mabɓe ɗum woni wadde kabaru humbitali hunde nafoore sanne
ɓe kolliti ɗum won le cakkita yontere nde kawrital manggal dogotoroɓe waɗi le leydi meɗen ndi ngal ɗo kawrital mabɓe ngal waɗa hitande fo sisilimoɓe cuuɓi hitande hikka nde ɗum won haqqeji kañe ko dogotoro en kane gollude wakkati joni o ɗum won sisili koɓe cuuɓi hitande hikka nde faɓe ƴeyallah hono dogotoro ko han ñiɓirde le leydi meɗen ndi le majjum wakkati joni o koɓe gaɗi kawrital mabɓe ngal koduɓe kolliti wiɗɓe ƴewtoto wakkati joni o ɗum won sariyaji tongiɗino golleji mabɓe ɗi gorrino ɗiɗo sariyaji duɓe ƴewtoto ɗon keɗe kanko noddirte docteur Ñare Boubacar o kanko no secrétaire général nde ɗo walde ko haali do hen do foccitago Muhammadu Samaseku
vu l'enjeu de ce combat
kambari nafa kawrital ngal waɗi komin noddi goto foof salla eɗen denta fewnude talkuru sukalaji amen balɗe ɗiɗi woni ko kawrital ngal watta ñalawma arandere nde yo dow golleji sisli ɗi goni ɗum woni himmeji e hakkeji amen baggal needi le golle dogotorako minen kayboɓe hakkeji dogotoro en ɓe miɗen kumani ɗum sanne ɗum jaati woni fanda sisli o saabi dogotoro en Mali ɓe ena kaaja yiidude yewtude salla eɓe dawrana kohe
mabɓe
duuɓi ɗiɗi caggal ko luumo mangoɗo bomo ko ɗo noddirteɗo marché rose ko sumikoɓe kolliti wiide jawlele kewɗe du keddigui le oɗo kasara ko yata milliard uji ɗiɗi e millionji temedde jetti sefa ɗum keddi le hen ko goɗo luumo sumi wakkati joni o koɓe kolliti wiide ko yata yimɓele temedde jetton kañe goni borraɓe toon le majjunduɓe kolliti wiide woɓɓe an toon ka jalti golle fewi wakkati joni o keña ɓe gaɗi kawrital mabɓe ɗo bomo ko ɗo ɓe jiide ɗum woni yimɓele jeɗoɓe kabaruji ɓeɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe kaja laamu o daña ko fabiriɓe keɗe kanko noddirteɗo gawsu kul bali ɓurɗo anditirede jeeri o kanko no hoorejo walde mabɓe nde ko haali dow hen do foccitago Muhammadu Samaseku
durant 2 ans
ana wara duuɓi ɗiɗi hande ko gouvernement o yeguiti min saabi fa hunde waɗaka fewde yimɓele torraɓe batte majjum ɗum tampinimin fa sanne fay mbuɗu min gala hande minenne min ɓiɓɓe Mali noon yo gonga noon dayan komi gaɗani leydi ndi ka miɗen jogui ɗum hakkeji kanɗi haybede yila amen hande yo luumo mongo o moƴintine si immadaraji foof min gaɗi caggal ko nokkuji amen ɗi kuɓɓi ko min neldi premier ministre o e maire o foof talkuru ka fay goto mabɓe jabaki min somin tilke ngal kawrital humpitali ɗum min gaɗan dabare no min jidata e ministre kumaniɗo leydi e kañe ministre kumaniɗo julaɓe sababu goto ka heɓaka e huɓɓogol luumo o ka himmeji ko laamu o yamiri waɗe holliti wiide no sababuji kewɗi noon jonnon homo wawata faccettinde
ɗi
fiigol ballon ɓe kolliti wiide ɗum wonon walde ndeɓe noddirte stade malien de bamako hollitamede wakkati joni ɓe ƴaɓɓiki yaade 8ème de final tawede wiide ɓe piyama keñen fo ɓe gattama mbaddu goto kamɓe ɓe keeɓa fewi mbaddu ɗon walde ndeɓe noddirte cotono sport de garoa hollitamede kañum fiiɓe keñen micciteɗen wiide wakkati nde piyannoɗo bamako ɗo nde stade wattino baddi tati ɗum won ndeɗo walde kamɓe mbaddu goto tan ɓe keeɓi
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sakiraɓe jurnieɗen ƴeewa yelloɗo ni les réseau ngaji meɗen ɗi wakkati joni en puɗɗiran ɗum won cercle ɓuurem ɗoɓe kolliti wiide wakkati joni o sa ƴeewi to ɓuurem to kawrital mabɓe waɗi toon keñe kawrital rewɓe wakkati joni o fa rewɓeɓe ƴeewa yello hono ɓe kani ɓantirde kohe mabɓe le ngal ɗo kawrital wakkati joni o hollitaweɓe keƴƴi to heeƴoji kewɗi faɓe ƴeewa yello hono golleji mabɓe ɗi kani ƴeŋirde toon conseil urute ngardam faado kuccalo dobe kolliti do no walde nyohobe machine ngaji gombe tombe to kuccalo to lita wede kenyen be ngadi to nyonguji be jiltiki be kollino di do nyonguji ngorri wakati jono ko woni faana mabbe do kambe do be kolliti wiide faabe jirwina do wonono nyonguji mabbe di ngorri tonno imugol mangol do no hirndirgol mangol kanngol waddi do mali do be kolliti do kuccalo e hore mudun koyde mudun ngaran yede le hen urute garanti minirem faado kuli korodo be kuli tiwide kenya kawrtel waddi ton ko yaat sukabe jokkolbe nogo yaano gonno lengal do kawrtel ko woni sababu mudon do wakkati jono faabe jewto yalla sukabe jokkolbe fa kollite ko bingul lidi en kaku lobbo le majju lanni ben ko do golle do no waldinde no dirto conseil communal de la jeunesse wonde to kuli koroto secrétaire do katte nyalom hande kabaruji meede dimi jewto on kala do bodon tawede le malifu e mangal mudo hollitinde wi tankede hedade do e seeda hono andirdo no yewtere meden de ana woti. Money.